Got to yandai.
Exclusive from
AskuFive.com.
Snakes, rest in peace to the cobra, the flow cobra. Vasaluta nikapita, bwana mukubwa. Valusaka ndise Tommy D, bwa bwa. Tachita take over, makali kudabwa. I told easy, you see track in the training. Put a heavy kick in the choseko vipeni. Apa natukana bonse vani zonda. Peace and love, kuni bonse vani konda. Negativa pase what the streets been missing. Bonse my rappers vali wakava, no ass kissing. Jumbo to my people, we hustle hard. Apa kamba vali wakava.
Jumbo imalida, jumbo, jumbo imalida.
Vika pita pa street apa.
Jumbo imalida, jumbo, jumbo imalida.
Kaili ndise tiliko.
Jumbo imalida, jumbo, jumbo imalida.
Salute to the general.
Jumbo imalida, jumbo, jumbo imalida.
Mani kopela na swag but I am posing for the picture. Graduated in the streets, hustle ndiye lecture. No introduction, zina muiziva. They trying to push us back bro, monga ni maziva. What you know about all white Nikes, Dada, Gucci, Prada. Ukafunse pa street vani tana swag dada. Mwine munzi, I'm the shhh. Wona inzi, mwana waba David. Mwetwa, nizwagu jundu, mebo nde mujende. Jumbo to my people, shara mazabuka. Choma kalomo, Elstone, bose nda mibon. Kwa kamba pali swagaba.
Jumbo imalida, jumbo. Jumbo imalila.
Vika pita pa street apa.
Jumbo imalila. Jumbo, jumbo imalila.
Kaili ndise tiliko.
Jumbo imalila. Jumbo, jumbo imalila.
Salute to the general.
Jumbo imalila. Jumbo, jumbo imalila.
Magai gai pa towni.
Jumbo imalila. Jumbo, jumbo imalila.
Oskido.
Jumbo imalila.
Back smiling.
Jumbo, jumbo imalila.
King Shad in the building.
Jumbo imalila. Jumbo, jumbo imalila.
Junior Wala.
Jumbo imalila. Jumbo, jumbo imalila.
Happy Feast to Pamazi.
Jumbo imalila.
Pow pow. Fighter.
Jumbo imalila.
Boss Vini passe shake.
Jumbo imalila. Jumbo. Jumbo imalila.